Hello, this is your pastor Tony Kapola, na nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Nitakupa sababu zitakazompa Mungu halali wa kutenda mambo makubwa kwenye maisha yako.
Amen.
Na kwa neema hiyo ya Mungu uexperience maisha ya zaidi ya ukawaida.
Amen.
Ili mwaka huu uziache alama kwenye field yoyote kwa kuwepo na kwenye maisha yako. Alama ambazo wewe mwenyewe ukizingalia unasema hivi, hatua hizi nilizopiga 2024.
Yes.
Ni kama hatua za miaka 7 ndani ya mwaka mmoja.
Amen.
Janisikia anachosema. Nasema hivi, mwisho wa kongamano hili,
yes,
Mungu ataiachilia neema yake,
yes,
na kutusaidia,
amen,
kupata matokeo mwaka 2024 ambayo,
yes,
tukiangalia ni matokeo na ya kazi ya miaka 7,
yes,
yaliyopatikana ndani ya mwaka mmoja.
Amen.
Mimi najiuliza, nasema hilo linawezekanaje? Ukisoma Biblia zetu vizuri, Biblia inasema
yes,
Mungu aliwaambia wana wa Israel, utakapofika mwaka wa 6 katika nchi ninayowapeleka, mtalima mazao katika mashamba yenu, na hayo mashamba yenu, kutoka kwenye hayo mashamba mtavuna mazao ambayo yatawatosha mwaka wa 7, kwa sababu mwaka wa 7 ulikuwa ni mwaka wa pumziko, ni mwaka wa rest, ni mwaka wa jubilee ambao Mungu aliagiza kwamba watu hawa mwaka huo wa 7 au siku hiyo ya 7 wasifanye kazi. Kwa hiyo, kwa kuwa nature yao ilikuwa ni ukulima, na kwa sababu ya nature yao ya ukulima, Mungu aliwaambia mwaka wa 7 mtavuna, mwaka wa 6 mtavuna mavuno kwenye mashamba yale aliyomliozoea kuvuna miaka yote, ila mwaka wa 6 kuna kitu cha ajabu kitatokea huko shambani. Ni shamba lile lile la eka moja ambalo mmezoea kutoa gunia 10 za mahindi au za mpunga, lakini ukifika mwaka wa 6,
yes,
mtavuna mavuno ambayo yatatosha nyinyi kula,
yes,
mwaka huo wa 6,
yes,
mavuno hayo hayo mtakula mwaka wa 7,
yes,
na mavuno hayo hayo mtakula mwaka wa 8 ambao mtakuwa mkirudi shambani,
yes,
kwa sababu ndio mnarudi shambani, hamwezi kusema mna stock ya kula,
yes,
kwa sababu mwaka jana mkulima,
yes,
kwa mwaka huu mtategemea mwaka ule wa 6. Do you understand what I'm saying?
Amen.
Sasa, nataka nikufikirishe kitu kidogo. Mungu huyu, haya aliyokuwa anaongea, anaongea katikati ya wanadamu wa kawaida, ambao wamekoma kula mana. Aliwaambia kwa sasa hivi nyinyi mnaingia nchi ya ahadi. Kwenye hiyo nchi ya ahadi, you have to strategize on how to get your bread. Mana is good, but mana is not lasting. Manna is good, but manna cannot be stored. Manna is good, but manna is not generational.
Yes.
Manna ya jangwani sio generational. Kwa hiyo watoto wako hawawezi kuja kurithi manna. That's why we try to help people of God. Miracles are good. We perform miracle and I perform them like crazy and we will perform.
Yes.
But can I tell you something?
Yes.
Miracle ambazo ndio tumuombe Mungu 2024. Ni miracles ambazo we call them generational miracles. Because if you receive a miracle in the desert land, ukipokea muujiza wa kula mana jangwani na kula kware, mana ina maelekezo yake.
Yes.
This is why most Christians are poor. Kwa sababu walipata kazi za kimiujiza, walipata maisha ya kimiujiza, but they were never prepared to create structures that will make those things to sustain through generations.
Yes.
Kolito brandi akada. Wiki hii.
Amen.
Tutafundana.
Amen.
Tusikae katika Mungu na kuonekana kama mamaamuma. Wale wako tunaoamini Mungu maeneo mengine tumekuwa mistaken na machizi. Tumeonekana kama wapumbavu. That's why kama reasonable people wanashindwa kuingia kanisani. Wanashindwa kuamini maombi tunayoyaomba. My dream is this. Ya kwamba ifike saa every reasonable person yupo kwenye mkutano wa injili amenyanyua mikono na maabudu Bwana.
Amen.
Why? Kwa sababu reasonable people, they do not understand anything but results.
Yes.
Ndio maana reasonable person ukimpeleka kwa mganga, midhali mganga anaweza kutoa matokeo, yuko tayari kwenda. Lakini hayuko tayari kukaa katika logistics za church, kwa sababu anaona kama church ni story, hamna mechanism ya kuonyesha matokeo. Ngumu sana kumshauri mtu ambaye anaona kabisa anaibiwa biashara. Alafu mganga anamwambia huyo mtu tunamuondoa dakika 0. Alafu kanisani anamwambia tu samehe. Lakini hakuna means ya kunisaidia sasa, how do I protect my business isiwe stolen?
Yes.
Sawa na samehe. But how do I make my business survive? So I have come this year to you to balance the natural and the supernatural.
Yes.
To bring the result that will last through generations.
Amen.
Watoto wetu wataziona nyumba ambazo tumejenga.
Yes.
Kwa sababu ya akili ambayo Mungu alitupa.
Amen.
Utakuwa na cha kumhadisia mwanao, utamwambia mwaka ule 2024 kuna idea Jehovah alinipa.
Amen.
Now this idea brought this house.
Yes.
So it's good to ask God for a miracle. Miracles are real and I told you we have to perform them. Lakini ukiishi kwa ajili ya ku solve immediate need, immediate problem, huna tofauti na mtu ambaye yuko jangwani anahitaji kula. Na jangwani Mungu atawaki chakula cha generation, kwa sababu jangwa sipo mahali aliposema mtaka. One of the reason kwa nini Mungu alihakikisha mana haikai kesho yake, alikuwa anaondolea wana wa Israeli mentality ya ku save in the desert. In the desert we don't save, because that is not our destiny.
Yes.
We only save in the promised land, because in the promised land is our destiny.
Yes.
Anywhere you are now ambapo unapitia challenge, unapitia hali ya ujangwa, hali ya ukame kiasi kwamba huoni vitu vikieleweka, listen to me, God will give you a miracle.
Yes.
But that miracle is not your destiny.
Yes.
You didn't understand what I'm saying. There is a promised land ambayo Mungu amekwambia you will go. Iko huko ndani. Kuna vision unaiona. Ila kwa sasa you need something to sustain you. Ule na watoto, mnywe, mvuke kipindi kabla hujaingia kwenye yale maono Mungu aliyokuonyesha. I don't know if you're getting the picture now.
Yes.
Na nacho kusema, kuna ile hali ya kwamba sina kazi, nipate kazi angalau nilipe kodi kwa sasa hivi nisiaibike, wakati naelekea maono ninayoyaona, mapicha picha yangu makubwa. You get what I'm saying?
Yes.
Challenge tulionayo ni kwamba kazi ya kulipia kodi part time sisi tumegeuza kuwa ndio vision. Mana was not there to stay for the next day. Why? Because in the desert, jangwani sio hatma. Ngio kile nakwambia, jangwa sio hatma.
Jangwa sio hatma.
Sasa understand. Hii ndio inayotokea kwa dada zangu na kaka zangu. Dada, umekutana na mkaka ambaye Mungu alimpitisha kwako ili akusaidie kipindi fulani cha maisha. You understand what I'm saying?
Yes.
And then wewe ukadondoshia love hapo. Ukasema kwa sababu huyu anaonekana amenipenda, labda unisikie. Anataka kuiponya mioyo ya watu hapa. Unasema huyu amenipenda, kwa hiyo nitampa nadhiri yangu. Unaoana naye, unafunga ndoa na mana ambayo kesho haipo. Biblia inasema hivi, Mungu alitoa agizo, alisema hivi, mana zisihifadhiwe. Kesho yake mana inaoza. Mwai kuona ile hatari ambayo tunakuaga nayo, hasa sisi vijana ambao tunampenda Mungu. Uko chuoni for instance, and then unapata mdada unamsaidia katika habari yake ya wokovu. And then unafikiri kwamba hapa ndiyo pana nchi ya ahadi. Kumbe ni mana ambayo it is there only for a time. I want to ask you, watu uliojizungushia ni mana au ni maziwa na asali? Be careful when people are coming to your life as mana and you mistake them as milk and honey. Kalibara de baguji za barose peleda kati ya pet. Kuna hatari Yusufu ukafika kwa mke wa Potifa, kwenye nyumba ya Potifa, na kwa sababu Potifa anaonekana kukuamini na yote aliyokuwa nayo. Alafu anasema Mungu wa babangu amenipa kazi hapa kwa Potifa, nimeaminiwa na kila kitu. Brother, that's not your destiny.
Yes.
Na ukikamda mrefu hapo litatokea zengwe ambalo hautaamini, utapisingiziwa kesi ya kubaka. Yusufu akaenda gerezani na kesi ya kubaka. Kilichomsaidia Yusufu ni hiki, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kiingereza nasema faith is the evidence of the things hoped for. Kwa hiyo alipokuwa gerezani, badala ya kukaa na uchungu wa kutoka kwenye nyumba ya Potifa, kwa sababu angeweza kusema hivi, Mungu ameniacha. Mungu kama angekuwa ni msaada wangu, angenitetea, angeingilia kati hii kesi, angenyanyulia lawyer. Evidence mbona zipo? Hata kama amekamata koti langu, lakini mimi sijamgusa chochote, mbona wasimfanyie uchunguzi na kujua kama yule mtu nilala naye au sikulala naye? Angeendelea kulalamika, lakini Yusufu hakulalamika. Akasema hivi, midhali Bwana bado yuko nami. Maana Biblia inaandika hivyo, Mungu alikuwa pamoja na Yusufu hata gerezani. Midhali Bwana yuko nami. Yusufu akalifungua jicho lake alipotabiri, alipotafsiri ndoto na kuwaona wale wafanyakazi wawili wa mfalme, mmoja atakaye nyongwa na mmoja ambaye hakunyongwa. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Akamwambia yule ambaye alitakiwa kwenda kumnywesha mfalme, akamwambia ukifika kwa mfalme unitaje. Faith is the hope, is the evidence of the things hoped for. Kwa nini unataka utajwe wakati umeingizwa huku kwa kesi ambayo hakuna possibility ya kutoka? Yusufu alikuwa yuko ndani ya gereza wakati akijiona nje ya gereza. So yes, anaweza akawa mtu ndani ya gereza lakini akaishi kama mtu ambaye yuko nje ya gereza. Yes. To the extent asubuhi alipokwenda kuwaona wafungwa wenzie, aliwakuta wamefadhaika. Yeye na yeye yuko gerezani, akawauliza, "Mbona hamna raha?" In other words, niko gerezani but I'm happy.
Yes.
Sababu kwa nini Yusufu una raha? Because gereza sio sehemu yangu. I know my God will show up. Atanitoa na kunipeleka nikakae na mfalme.
Yes.
Yusufu unatuliza, kwa nini tunafadhaika? Hauoni tuko gerezani? Don't you see we are in desert? We are in the prison. Don't you see? Hauoni tuko gerezani? Kukaa tu gerezani inatosha kabisa sisi kufadhaika. Anambia, no, tell me. Una shida gani? Aza tuko na ndoto tumeota. Hata ni adisheni mimi hizo ndoto. Kuwepo gerezani hakufichi kipawa chako.
Yes.
Gereza haliui kipawa. Gereza haliui kipawa. Gereza haliui kipawa. Vifungo unavyojiona uko navyo havijaua hicho kipawa.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Addiction unazojiona uko nazo hazijaua hicho kipawa.
Amen.
Mambo nayo struggle nayo bado kitabia hayajaua hicho kipawa.
Amen.
Jione nje ya gereza.
Yes.
And believe one day this gift will be into manifestation.
Hallelujah.
We are charging up for the year 2024.
Yes.
Tunajijaza na kujiwekezea hali ya rohoni. Tunawekeza mambo ya rohoni kwa ajili ya mwaka 2024. So that we may not faint. Mwaka 2024. Tuone tukizaa mambo yatakayodumu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja.
Amen.
Paka dakika hii kuna mtu yote ameelewa nazungumza kitu gani? Ngeukie jana yako muulize hapo unapofanya kazi za hizi. Ni mana au ni maziwa na asali? Maana wengine tulipelekwa kwenye mana tukaridhika. kwamba Bwana amenikumbuka, ameniletea chakula jangwani, and then tukaridhika.
Yes.
Tukaridhika. While God is calling you into the country that flows milk and honey. Where are you now? What position are you in? Kama umekana kadada kauliza, yule kaka ni mahi. Hallelujah.
Amen.
Sasa hilo unabaki nalo wewe. Hallelujah. Nia yangu ni kukusaidia tu leo kwamba kwa jina la Yesu.
Yes.
Mungu akufungue kuingia katika nchi yako ya ahadi.
Amen.
So tuna hatari ya kwamba Mungu anapotupeleka, anapotupitisha na kutuokotesha mana, sisi tukazi mistake mana na mahali ambapo tunapotakiwa kukaa. Sifa ya kwanza ya mana, it doesn't last. It is not generational. So if you want to know if it is mana or not, it doesn't cater the next generation. Watu wote wasio iwaza future, marafiki wasio waza kuwekeza pamoja kwa ajili ya kesho, those people, be careful with them, because those people are just mana to you. Shauri kuwa na marafiki ambao wanataka kula na kuondoka around you. They are not there to invest for tomorrow. They are not there to work on the work ya kesho. Wenye wanachowaza, nimekutana na huyu papa papa. Mwae kuona wale watu ambao wanapata partnership na mtu kwenye biashara, let's say, na kitu pekee anachokiwaza, ampige mtu haraka haraka, achukue mzigo wote aondoke nao. Just to eat now, now, now. I want to eat now, now. They don't invest in the relationship of tomorrow.
Yes.
Those are dangerous people. Those are manna in the desert. They are very helpful. Understand? How watu ni very helpful. Now you can mistake them and invest all you can and all your legacy and thinking he's here or she's here to stay. Kumbe she's just a manna in the desert. Be careful who is surrounding your life. Watu uliojiwekezea kwenye kazi yako, kwenye biashara zako, people that you're working with, who are they? Are they manna or milk and honey? Watu wengi leo wanalia makazini, wanalia maofisini, wanalia kwenye mahusiano, wanalia kwenye biashara, wanalia kwenye familia, wanalia kwa sababu people came in their life and the only thing they did, they were very helpful, but for a time hawakuwa na generational mindset. They never thought of tomorrow. They wanted to eat now. I pray.
Yes.
That this year.
Amen.
May your eyes be open.
Amen.
Mungu ayafungue macho yako.
Amen.
Mkono wako ushikamane na mtu ambaye anaiwaza kesho pia.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.